ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele kwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christianity Works. Ukusebenza ngokubambisana ne-team kuyancomeka nxa zonke la ubuka khona. Eyinkampanini eyiphumelelayo kumaqembu ezemidlalo awinayo, emabandleni nasemndenini. Kumqondo olicebe elikhulu, kodwa manje inkinga abanye abantu khona la kule team bangaba ngumthwalo uqobo. Inkinga nge-teamwork ngokuthi sonke sifinyelela ekubukeni ngamehlo ahlukahlukene. Sonke singabuka udaba olulodwa, kodwa uthola ukuthi silitolika ndlela ningi eyihlukene. Futhi uyazi kuba njani? Uyifuna wonke umuntu ukuba abone ngendlela yakho. Ufuna isombululo sakho kube yise esimayo, ngoba wazi kahle ukuthi indlela yakho iyo kanye right. Ilapho kanye kuzale kumoya ukuthi indlela yami kungenjalo angingeni. Unqubuzano luqala lapho, nabanye bathatha wona lo mqondo wakho ukucabanga ukuthi indlela yami, my way. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngixoxa ne-CEO yenkampani enkulu. Uma kule CEO ngibalula igama elithi i-management team yakhe, wavese wahleka wathi, i-management team yami? Hayi, awungiyeke yona ngalabo. Bayinhlanganisela nje yamakhosi eyigodi eyihlukahlukene afuna uma yiphathe. Akekho nje ozomunye. Angina-management team mina la. Futhi manje angithi uma ufuna ukufeza utho oluthile, uyayidinga i-team ozosebenza nayo. Angithi, njengoba kunesisho sesiNgisi sakudala esithi, uma ufuna ukuhamba ngejobane, hamba wedwa. Uma ufuna ukuhamba ufike kude, hamba nabanye. Iqiniso lelo. Manje umbuzo uthi, pha uzokwenza kanjani lokho uma bonke abantu bebona izinto ngokubuka kwabo? Isaiah 27 verse 17. Insimbi, ilolo insimbi, nomuntu ubuso bomunye. Kuyimvele ukufuna amacebo ethu neyisombululo kube yizo eyimayo kugobeza abanye. Kodwa esikhundleni sokudonsana, sivuma ukuphalana njengeyinkembe embili. Lokho kwenza ukuba sivumele ukubuka komunye kulolo kwami uma ngabe sizovuma ukuthi asibe sesimeni salezi iy'nkemba silolane. Kuyamangaza ukuthi uNkulunkulu angasebenzisa kanjani kuma angasebenza kanjani nge-team ukuzuza umphumela omuhle kakhulu, umphumela wakhe. Insimbi, ilolo insimbi, nomuntu ubuso bomunye. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.